waliwo twali bamaanyi mu byalaavu era bangi tubakaabya n'ebibimba bikka mu bire byaffe byakyuka nze tonnenya wali musanguko watabangula obunge bintu wabyonoona wandeka nkusekererwa olw'ebyo bye wannangiranga wayitawo mwekyawo n'eddigiri olina naye oli mwana olwayo bweneeraga musango ki ebyedda tonzijukiza maneero kyattapya kati mpo bwabiri byamwa birowoozo byakyuka mulagajja kungoobwe bwakutunda kati ono yandeluga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze nero esikulabye sikiibwa baŋambyo penyanga mpiso nayo njagaza kyennyo bwe yagenda layidde nti ewange tulidda ewalaga bibadde bitya nga toyalawa bakyate bwe yali emmanyi obulungi nga nkulaba ongenderera zeeno gye wandeka banja bannwaniranga naye nalondamu omuwera kati yanfumbira ekagiriro koolaba omukwano kyankoleka bambita nkolusanyumire bwegintiteno kati mpo bwabiri byamwa birowoozo byakyuka mulagajja bungoobwe bwakutunda kati ono yandenuga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze nero esikulabye sikiibwa buli bwe mmala obudde naawe bingi binfiibwa kirolowe wange wasange ranyiga olindewubaka olikoma wanawe kundikula ekintu obanga okitadde kitero kyerabire labira ku bakyala banno abakuumya abaami baabwe bwe walowooza ebyobufumbo tinekuya kati mpo bwabiri byamwa birowoozo byakyuka mulagajja bungoobwe bwakutunda kati ono yandenuga waŋŋamba wankoowa nange nekuta olifuna kasita tuli bangi nze nero esikulabye sikiibwa ne mu mutima sirina mu kifo kyo kakasa bakitwala omanya abaana ba wano balisha osuula balonda ero weesunga kusuuza wa munno nga naawe bakubaza abaana banfunzafunza munnange nga balina ensonga nensalawo ntwale kyendabako ne mbakunsuubize kati mpo bwabiri byamwa birowoozo byakyuka mulagajja bungoobwe bwakutunda kati ono yandenuga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze nero esikulabye sikiibwa Yes, keep up.